Spice.
Yeah. Billy Bapa. I want me a boy. The rap man stand up. Chidiye uo chechidiye wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda Chidiye uo chechidiye wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda
Elba mama
Ogamba bakuchiawa Ngati wali nsunga fetu kole tutia
Wani
Ogamba tino wadiva Uwaya UK as naba fena tuadiva Tochia sasula nyumba, chokanga wachawe ya liagi sasula Tochia siva na mvidi, embela ya kalubo temanteme
Anyway,
exi wange wanimba, wagenda kiwande kera nyumba TV njidabira na waneiba, webu unge na lusebelu wa nyumba
Exi,
yego wabitandika, amazina na gazina na yengo mkaka Exi, sechirunji kaka, eno Uganda olemwa Chidiye uo chechidiye wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda Chidiye uo chechidiye wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda
Nelbiacho
Nzaka unga numa kakalu Bijanjalo miteleka kubabi ansiko Nesente za mafandari Newozi teleka tesi malabi zibubyo Katizenko la zendiawo Ebyencha vya jela nazawo Tonyumiza vya exi wo Gendo bigambe jajawo
Anyway,
exi wange wanimba Wagenda kiwande kera nyumba TV njidabira na waneiba Webu unge na lusebelu wa nyumba Katuziria tonyumiwe Ebizibu vya nkera Tuzinywa tunyumiwe Atiraba masanyalaze kazi kite Echirie uo chechirie wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda Echirie uo chechirie wange
Ekonome
Tunkolabu bisiku yisabu
Alo
Asabuni vyana vya sitani
Ekonome
Eloluno Uganda
Elba mama
Ekonome